lako nyingi siwezi eleza, na kumbu 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 lako wakili ya binadamu iwezi elewa. Leo watembea juu ya maji, kesho unatawanyisha maji. So I will tell you, tell you, tell you somebody about you. Ukinena mapepo ya toweka, mapepo ya toweka. Ukinena viwete wajiweza,
viwete wajiweza.
Control. Shower, shower, bless my soul, bless my soul. Vile nani bembeleza, aneno lako chakula kwenye meza, chakula kwenye meza. Ukinena mapepo yatoweka, mapepo yatoweka. Ukinena viwete wajiweza,
viwete wajiweza.
Ah ah ah.